Ring-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a, baby. Ring-a-ling-a, everything go be well. Free the chameleon, now we will. Power production, put it surrounding. Ring-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a. This is everything go now be well. Lord have mercy, have inspiration for me.
Yenza bakubile mziki ne mnyumira.
Million.
Kuba bendera boda tu boda.
Champion.
Kwanu kwa manji mabita dia.
Champion.
Dia dia.
Kamelia.
Champion. Pampa nika kone bagatunda.
Million.
I never worry na siga dunda.
Champion.
Bendera Uganda jempuba.
Champion.
Amini, mini, mini, mini.
Chinda mwena na basabanga Mike. Nga banyimane Mike. Nga jibampa Mike. Kumipiri na basabanga ziraidi. Nga tibampa riding. Nga balina ziraidi. Sijukiro muwale ya ngamba. I'm not answer moro vanyo matresanga. Yes, ne mujuki zabe ya ngamba. Na amba zika kia kabi ya nganesambie.
La, dogari mugeto never give up.
Havuga boda never give up.
Na wali kuchiyo never give up.
One day they gonna be go.
Omusomya soma gwe never give up.
Na wasome soma some gwe never give up.
Yenza tako batage ja never give up.
Hey. One day they gonna be go.
Yenza bakubile mziki ne mnyumira.
Million.
Kuba bendera boda tu boda.
Champion.
Kwanu kwa manji mabita dia.
Champion.
Dia dia.
Kamelia.
Pampa nika kone bagatunda.
Million.
I never worry na siga dunda.
Champion.
Bendera Uganda jempuba.
Champion.
Laba munange bampita sebe yali omuvubuka weka wempe bampita hero. Waliwo mudonge yangamba nti siri hita mulubeera ze ndibeera zero. Anoonya basajja never give up. Nawa anoonya bakyala never give up. How's it going on munange never give up. Nawa anoonya one night stand never give up.
Bogera binje biruma kale. Bakuna mpuya mfuso mulabe. Ove kumula mwabasunge kale. Never 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 give up.
Million.
Kuba bendera boda tu boda.
Champion.
Kwanu kwa manji mabita dia.
Champion.
Dia dia.
Kamelia.
Champion. Pampa nika kone bagatunda.
Million.
I never worry na siga dunda.
Champion.
Bendera Uganda jempuba.
Champion.
Achani watambulie Joseph Mayanja. Kamelion yule mtoto toka mbali. Wana madhara umengi ya okumbuki zili siku. Tunanya uji bila sukari.
Shukrani mola mwema alijaria.
Asante sana mashabiki nani umbea.
Mana itaji maself inapotembea.
Asante sana mola 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 mwema.
Omusomya soma gwe never give up.
Na wasome soma some gwe never give up.
Yenza tako katage ja never give up.
Hey. One day they gonna be go.
Yenza bakubile mziki ne mnyumira.
Million.
Kuba bendera boda tu boda.
Champion.
Kwanu kwa manji mabita dia.
Champion.
Dia dia.
Kamelia.
Pampa nika kone bagatunda.
Million.
I never worry na siga dunda.
Champion.
Bendera.